Did you manage to work out what days of the week the train doesn't run? The train does not run on
Jumapili na Jumatano.
Now answer the following questions about the dialogue. The correct answer follows after a pause.
Leo na Victoria, wanataka kwenda wapi? Wanataka kwenda Zambia. Wataondoka mwezi gani? Wataondoka mwezi wa nne. Kwa nini hawalipi leo? Kwa sababu hawana pesa leo. Bei ya tiketi ya daraja la kwanza ni shilingi ngapi? Bei ya tiketi ya daraja la kwanza ni shilingi 1033. Wanataka tiketi za daraja gani? Wanataka tiketi za daraja la pili. Safari ya kwenda Zambia itachukua masaa mangapi? Itachukua masaa 42.